budde buno nga muna kibina kya National Unity Platform era nga yakwatidde ekibiina kino kaadi okuvuganya ku ntebe ya president mu ggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu asemberedde okugenda e Luweero okubayoka ku yege ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'12 2025 ababaka abakiikirira disitulikiti eno basisinkanye abakulira ebyokwerinda mu disitulikiti okulaba engeri entambula ya kandidaati waabwe bw'enaabeera disitulikiti ya Luweero erina ababaka bana okuli Brenda Nabukenya mbako mukyala akiikirira disitulikiti ya Luweero Dennis Ssekabira akiikirira katika mweyo bukiikakkono Hassan Kirumira lokalidde wakatika mweyo bukiikaddyo wamu ne Robert Kityorekongo n'akiikirira bamunaanika kati nga banakawungeezi akayise babadde mu nsisinkano ne poliisi.
Omubaka Robert Kityoreko agamba nti babadde tebayinza kulemererwa kukkaanya wabula babadde balina okukinoganya abakulira ebyokwerinda bakimanye era nga bagamba babasabye bakuume emirembe okusinga ate okugitabangula
affe ng'abakulembeze baayo ekirungi ekiriwo mpi we bamunaanika wa nupu katika mu North South ne umane mpi ne district chairman fenna tetunalema kukkaanya just tubadde tulaga nsonga nga bwe zibadde zitambula walala sooka tubadde tugamba ab'ebyokwerinda nti babeere to keep land order not to keep law and disorder. Ekyokubiri zengendo zetukanyizaako buli kitundu ajja kubaayo n'olukungaana ebamunaanika ajja kubaayo n'olukungaana mukatika mu South ajja baayo n'olukungaana ne mukatika mu North olukungaana kyetwetaaga kyokka twagala mirembe bwenkanya tukole kye tulina okukola.
Ssekitoleko bw'abuuziddwa lwaki alowooza bannaluweero balina okwesunga Kyagulanyi abaanukudde ategeeza nti emirundi emingi abantu beesize gavumenti eri mu buyinza wabula ekisinza obbajja enviiri ku mutwe mpaawo kikoleddwa mu myaka 8.
Ekisooka bamwesunze nti balimbiddwa emyaka 4 emyaka gya bwana bw'aba musajja gwe baazala myaka 4 tuludde ebikolebwa tebijaamu bw'otunula Luweero kati olwaleero lwaki bamwesunze kino ekitebe kya disitulikiti we tuli gavumenti emaze muyinza emyaka 4 kati ekubirira mu kampeyini ebinaagwa ky'ovola babazimba bwe bateekawo ebipande omuntu eyakola emirimu gye mu budde n'ebipande ne bw'otatimba bw'otunula kati bajja kwewaana eddwaliro mbaleesese bulijjo ziriruddawo so tubuuza gavumenti etandise kukola leero oba ebaddewo bulijjo so kyetwagala lwaki bannaluweero bameese ekirala kwe kujja okulaba nti Luweero yeemu ku disitulikiti ezoogerwako mbu mekka y'omulembe guno naye nga tejaawo kati baagala mekka bagikwasa omulala wakati y'ono baagimwaddaana biganye katwagala atandikira atawo buto kubanga tugenda kudda ku square one Uganda yonna nfu bw'otuuka enguzi bw'otuuka wali ku district bw'otuuka ku koti bw'otuuka ku polisi awo na waliwo n'ebigimusa byayo
wano omubaka omukyala akiikirira district ya Luweero Brenda Nabukenya agamba nti bannaluweero balina ebizibu ebibanyigiriza kale nga bibasindiikiriza okuyaayaanira enkulaakulana yagambye National Unity Platform yegenda okugireeta.
Ekirala abantu baluubirirwa enkyukakyuka balina ensonga ezibanyigiriza ng'ensonga z'ettaka ensonga z'ebiteekateeka ebibi balabye nga tuyimiridde ku magulu nga ffe nga tubalwanirira n'olwekyo abantu bagamba katuwagire National Unity Platform kubanga twagala enkyukakyuka twagala Uganda empya. Jeno Museveni bamuwagidde ebbanga naye bye baluubirira tebabikoze eki tebabifunye n'olwekyo balina essuubi nti nga Kyagulanyaze mu ntebe n'ababaka be wajja kubaawo enkyukakyuka gye
baba kulira ebyokwerinda mu disitulikiti eno basabye ababaka bano okukoma ku bantu baabwe ku lunaku olwo omu n'okwewala ebidduka ebingi kisobozesa abantu okusigala nga bakozesa oluguudo luno. Lwa Sseddume Lubogola Simba nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero.
Kakatatira n'abantu b'ejjinja bagamba nti balindidde omukulembeze waabwe ono ow'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu kubasuubira okubaayo olw'okutanula demands eno. Kyagulanyi asuubira okubaayo.